Radix.
Kusebenzekile kulonyaka kulo December thina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu. Kusebenzekile kulonyaka kulo December thina siyomdlela emakhaya nabahlobo bethu. Asiseni ngoma sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle.
Phantom, how me nang chola ne pinga? Dalu maskandi nge countdown. How si jinya mano kavin? Si chelele si kakasin. Plazi wini li rapi. Anis melenge lo chedingi. Utu mamnani. So we si ju seven colors. How ngere? Sengi shucheri no kastati. Siji picnic e peg vili. Mina nom deni wami. Eksya mi buile vasit. Loti sa embuzo bam nandi. Uyazi wemzala kulonyaka ozoqala, mfuna sijubalale sigcwala amathafa. Le mpili ngeyethu ungalingo nanasi, ugadi moya emibe ngakulingo sathane.
Asiseni inkomo sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle ukhisimusi.
Samandla mdalu ezulu nomhlaba seziningi hlobo asithatha itempeli lakhe nabantwana sacela usigcine sikhule sibe badala. Mina ugogo washo msasemncinci wathi mntana mukhulu uzuberishi sengiphethe imoto edilikama swidi imoto enkule ngakimesedisi. My bululu my sweetheart isandwa sithishwi ekhaya khisimuzi ekhaya funa ukuyokwazisa ekhaya ukotisa ubaphekele sandwa.
Asiseni inkomo sibase nomlilo, sibhaka amakhekhe sibane ngezipho, sigqokele ukhisimusi impahla ezintsha sike sibe bahle.